Johana 15.
An mzabibu mar adier, kendo wuora e japur mzabibu no. Bedena duto ma ok nyago olemo, ong'ado oko, to bede duto ma nyago olemo olwero maler mondo omed nyak. Un koro usedoko maler nikech wach ma asewachonu. Beduru eiya kaka an bende abet eiu. Kaka bad mzabibu ok nyal nyago olemo kende, ka ok en kuom yadh mzabibu, e kaka un bende ok unyal nyago gimoro ka ok ubet e iya. An e mzabibu, to un e bedene. Ng'at mobet kuoma, kaka abet kuomu, nyago olemo mang'eny, nikech ka upogoru koda, to ok unyal gimoro. Ka ng'ato ok obet kuoma, to iwite oko, mana kaka iwito bad yath mitwo. Bede ma kamago ichoko kendo iwito e mach miwang'. Ka ubet kuoma kendo wachna obet kuomu, to gimoro amora mukwayo notimnu. Ka unyago olemo mang'eny, to umiyo wuora duong'. Kamano unyiso ni un jopuonjrena. Kaka wuora osehera, e kaka an bende aseherou. Sikuru e herana. Ka urito chikna, to eka usiko e herana. Mana kaka an bende aserito chik wuora, kendo asiko e herane. Awachonu wechegi mondo un bende ubed gi mor ma an go, kendo mondo mor ma un go no obed moromo chuth. Chik ma amiyou ema, herreuru mana kaka aherou. Onge hera maduong' ma ng'ato nyalo herogo osiepene, moloyo chiwo negi ngimane. Ka utimo gik ma achikou, to eka un osiepena. Chakre kawuono ok nachak aluongu kendo ni wasumbini, nikech misumba ok ong'eyo gima ruodhe timo. To aluongou ni osiepena, nikech asenyisou gik moko duto ma wuora osenyisa. Un ne ok uyiera, to an ema ne ayierou. Mi awalou mondo udhi unyago olemo, kendo mondo olemo munyagono osiki. Mondo wuora omiu gimoro amora mukwaye e nyinga. To chik ma amiyou en ni, herreuru e kindu uwegi. Ka piny mon kodu, to nyaka ung'e ni nomon koda chon, kane pok omon kodu. Ka dabed ni un mag pinyni, to da piny ohero gire owuon. To piny mon kodu nikech aseyierou kuom piny, omiyo koro ok un mag piny. Paruru gima nawachonu ni, misumba ok duong' moloyo ruodhe. Ka an ema gisanda, to un bende nyaka gisandu. To ka girito wachna, to wachu bende giniriti. To ginitimnu kamano mana nikech an, nimar gikia jal mane oora. Ka dine ok abiro mi awuoyo kodgi, to da ok gibedo joketho. Koro to onge kaka digiriasre. Ng'at mamon koda, to mon gi wuora bende. Ka dine ok atimo negi honni ma ng'ato pok otimo, to da ok gibedo joketho. To giseneno gik matimo, to pod gimona mona koda kaachiel gi wuora bende. Mago duto nyaka timre mondo ochop weche mondiki e chikgi ni, negimon koda kayiem nono. Abiro oronu jakony koa kuom wuoro, en roho mar adier moa kuom wuoro. Ka osebiro to en onyis wach kuoma. Un bende ununyis ji wach kuoma, nikech usebet koda nyaka ne achak tija.